Battle. The Rebel.
This is a Chucky Beat production.
Get the sheriff. Yeah.
Mini rapper, hustler, rasta, fighter, ghetto sheriff babu aka young boxer. Rhymes zangu kali zinafanya wajichome, mistari zangu zinafanya wajichoche. Na wapiga pass kama JJ Okocha, na wakunya wote ki design ya bambucha. This rapper from Nakuru amekuwa too much. Rhymes zake kali yani babu kubwa. He's new to the game na anawachuja, anatupa vibes na anawafunza. This rapper from Flamingo is going too far. No match, no tag, can't touch him, can't fight him. If you got no vibes, he'll crush you. Trust me, atakuvunja, he's massive. He's got wisdom, bro, can't catch him.
He's so made up, yo.
He's got squad. Checky vile ana rock crowd. He's shining.
He's got so much fans.
Ana kill beat.
Hapa usijaribu kuzusha.
Wana T. Mpaka haters wana kuwa fans. Watali. Wanataka kumjua sana ni mzi. Hatari tena sana. Sim chill. Mwone vile ata make this. No chills. Nim so ya ni ka chili.
Beat. Dope. Got. Dope. Creep. Dope. Chick. Dope. Fam. Dope. Beat. Dope. Bling. Dope, bitches, dope.
Nite battle rapper la madope rapper. Sindo wale maniko piga mics up. Kuwa dish ni jioni na wageuza sapa. Baba yao chini ya wabu naza nite papa. Kama future maniga ama super trapper. This bus can't tell you I'm a super slapper. Kila kitu wanadai basi mi wanawapa. Kama rabe mehata bado dry na chapa. Sima hate walijamba the gas kukata. Mana kila siku mina taka tuku nata. Kama game ni kandanda tuko tiki taka. Yeah I'm hot juma ledu nita Mr. Pepper. Sima homie just told me you do rhyme proper. Cause your game on the suit with the chart topper. With the gun on my hand and my body drop. Say you better know you don't know I'm the real vibe. Toka mbali miwa cheki so I'm like a sniper. Wana harasete bidi ni wafunge diaper. Mika lonzo ama hate na wapunga wiper. Kama tuwa mi mzazi wana nita baba. Rhyme fast utadhani niko juu ya fiber. Wakiuliza niko pipi wambia niko fiti busy. Meshika sana niko rest na riziki. Niko rest na riziki. Down east ya Nakuru mindo baba kao hura. Wengine ni madem mina wapigisha nduru. Wata sima zikikata kwenye giza mindo nuru. Kimistari wa mifungo yao nao niko huru. Yao nao niko huru. Y'all know niko huru. Beat, dope, guard, dope, creep, dope, chick, dope, farm, dope, beat, dope, bling, dope, bitches, dope, dope, dope.
This is a Chucky Beat production.
Dope, yeah.